Hey, your single father.
Westside Music.
Chick Diva. Tico Boy.
Ayon Bon.
Nina. Na. Yama Questi. Vibe to me Nembo.
Imatate. Bupilo waka. Kiwamanyando. Imatate.
Kupali musapila, family ayutwani. Kukaba chwani, zezi mukaya.
Dante nili mule muwe, neve momu pilela niva ulwa niva mina. Kwa ipona haza, amukalusi ya.
Oshemi valuna, lunyandile.
Luna vana,
oshemi valuna.
Nyandile
Amubone bo mama lupile la fa nikulile kona kuna tonile kula fa wabona bani tuele zikaufela fa bani tuele zinacho ni silami injikona kushuta na kwa bashemi zeliezala musali teni what you happen when you are gone the situation we weseni ruvabo kono aluzi vani. My brothers, the Aluswali Sani, Nivona, my family, Kuriluke, Tululani,
Bugo Boy, Waka, Kiwamanyando, Ima, Tate,
Akupali Musapila, family, Ayutwani, Kukaba Chwani, Zazimukaya,
Tate, Nili Mulemwe, Debe, Momu Pile. Niva niva mina kwa ipona haza amukalusia
bashe mivaluna lunyandile
luna vana
bashe mivaluna lunyandile
kinape
bashe mivaluna
yama questi
ni mwamakanda ukwai mute wakalilo viru yaka tetefa tombo nya imwamulilo neni sazivi kulikona wabona mulelo babo mina muba mameleko na kelezo dazlemu kayaluka bona manyando baba muba batafela kambe luizi indio seskola mwalusika lwaluna mokimuna habala tikubona baba muhaba chimbuka balwane langaleluo zesi zabona luselilo wababona vanyeni bamina kina hape
imatate
ya makwesti
upilo waka kiwamanyando imatate
akupali musapila family ayutwani kukaba chwani zezi mukaya
tate nili mule muwe neve momu pilela niva ulwa niva mina. Kwa ipona haza, amukalusia
bashe mivaluna, lunyandile
luna vana,
bashe mivaluna, lunyandile
ima,
bashe mivaluna, lunyandile
date neve kulika chanumi na muye luka pila chwani mamulao wa mina neve luna vana bamina tatewe musia luka pila chwani ni vahabo minava kina singo faza mwana vose pona milombwe tate imatate bupilo waka kiwamanyando imatate
akupali musapila family ayutwani kukaba chwani zezi mukaya
tate nili mule muwe neve momu pilela niva ulwa niva mina kwa ipona haza amukalusia
bashe mivaluna lunyandile
luna vana
bashe mivaluna lunyandile
yes
bashe mivaluna lunyandile
single father. Download thank you for this touching song
music yeah
blog. Life mission never ends until the grave. Jigo Boy the Iron Bond Yama Questi Chiku Diva True Story.